dhallinyaradii sababulay oo sanadkii lixaad oo xiriira 400 qoys oo dan yara oo ku nool kaamka barakacayaasha ee magaalada Baydhabo una kala fiirinaya kolba sida ay u kala baahi badan yihiin. Maxamed Abuukar oo hormuud u ah dhallinyaradaasi ayaa ka warbixiyay sida ay ugu dhalatay fikirkan iyo sida ay ugu suuragasho 400 dadka nugul ee danyarta.
Meeluna furka ka soo biyaana ama furka ka geybiyaana oo leerow kaam degsamal erow. Waa meelun waliba ka noola 1800 iyo 100 boosiyona nin sheegaya ka nool ilaa iyo waliba dad barakacyaal ah ku barakaceen gudaan koonfur galbeed oo aan ka barakeen magaalada Baydhabo in iska kooyeen kaama badan oo in iska dar iyo degsan meel ah oo yadagan Baydhabo dureed sheekayaal meel baadiye oo runtii 400 una soo biyahayna oo as organization dad ahaan waliba soo biyahayna sanadkii lihaad waxaanu ka soo biyaanay magaalada tan Baydhabo runtii wali beer korne inay 400 la soo biyay wal oo may boo 8 mail raay qiimtay ma law ajir shan lahan koobo korna runtii dad badan oo muhsaneen oo walaala oo dal idibad roogan yani kul qiib qaadaan 400 onoona qaraamad soo biyaana siyaasiyinta ganacsatada madaxda dalka qiibo sheeshal doon yani kul qiib qaadadaan runtii hooyooyin badan iyo mail raay dad muhsaneen badan kul qiib qaadadaan walaay una haqoosna ya 400 may banka soo biyaana dad deerow 200 qof oo dadkan ka dad dan yar oo aan kala liidadan oo aan helo korna antii 400.